Walk it up from the top, hop, hop, don't stop, pop, lock it, then drop. Bad girl, tell me why not go on all fours, don't bear my report. Alafu nae rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vile unaizungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu nanikumbusha, rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vile unaizungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu nanikumbusha.
Leo nachoma nana nika everyday. Eye to eye I'm looking, don't you look away. It's only proper when I hold you by your waist. Nico liquid do system, this is no coincidence. And now boy I'm on your mat, I'm on your case. It doesn't matter, can you copy how you pay? My only focus if it's eagle in the base. No shiny matter, no disrespect.
Walk it up from the top, hop, hop, don't stop, pop, block it, then drop. Bad girl, tell me why you knock on all fours, don't bear my report. Alafu nae rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vile unaizungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu nanikumbusha, rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vile unaizungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu nanikumbusha.
Baby girl ukiwind unapandisha kamba. Bile una wine uta ride usha steady shabamba. Vile niko high like this your cannabis. Nishike matiati ati nifue shati. Siwozi tingisha kipro inabaki wa meti. Unapenda chai usha kunywa ganja ti.
Walk it up from the top, hop, hop, don't stop, pop, lock it, then drop. Bad girl tell me why you knock on all fours, don't bear my report. Alafu nae rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vile unaizungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu nanikumbusha, rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vile unaizungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu nanikumbusha.
Anairudisha kamesi, rudisha kapasi, usinirudishie hiyo nyasi. Usirudishie mdosi, kazua kiasi, mpe nafasi. Basi, chati wazi wanikumbusha nanasi. Nafani tumie karatasi. B-O-B-B-Y, na stay fly. Kama sai, no lie. Nakula kuku na mayai. Airbnb githurai. Mademo ananikumbusha ngamoi. Nikinua rungwa na enjoy.
Walk it up from the top, hop, hop, don't stop, pop, lock it, then drop. Bad girl, tell me why you knock on all fours, don't bear my report. Alafu nae rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vile unaizungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu nanikumbusha, rudisha, rudisha, rudisha. Napenda vile unaizungusha, zungusha, zungusha. Kuna vitu nanikumbusha.